ima unafunga usifune wat. Nasema unaswari kumbe huna wat. Unarima shamba kumbe unarimisha wat. Nachuma uriete za kuwaibia wat.
Ayo, fi Betty White. Answer it. What the Koto? Koto ye. Aminia.
Oh,